సగలే అమెరికాది. సగలేన్ అమెరికా సంపత అబ్దుల్ బత గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా జల్కబే అంగ సాసడేత్ మేత్ర బాలి టిక్డమిలం టిక్డమి షరీఫ్ సొడ్డోమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డీసీర్రా సగంతా ఫాన్ ఒరమోన్ సాతలాయిటీ రత్ తంసాసు కనర్రా అమ్మ జల్కబా అక్కనల్తం హర్దుఫ్తోత కెన్యా
కున్ తొర్బనిత్ గుయ్యా సంబతా కడియాత్ కొప్పి డుబర్తుతాఫ్ మాతీతి ordoftota kenya qopi dubartota afmatika narra keset
qabsu sirna apartheid africa kibba keset hermannan dubartota malakatura yekasumas dubarti oromo yero amma hoji daldala albudarat bobbat elaljise qopi diate radebiun isin agesifna jelqabarat gabas africa kibbaranu daqaben egal
palesa musa baradibaku dasagalif torbata mija akesa dargagetti umurin wogga kudalama innaturan yeroo sana mana hidhaa dubartootaa bakka ture kanatti hidhamanii turan. Kan isaan hidhamaniifis qabsoo farra apartheidii keessatti waan hirmaataniif ta'u ni yaadatu.
The reason why I was brought here is because they found me in Winnie Mandela's house where I was learning how to use AK-47.
Sababa an asitti fidamee fi mana Winnie Mandelaatti waan arganii fi biyya koof eegumsa gochuuf jecha qawwee AK-47 dhukaasuu shaakalaan ture.
Bara 1994 keessa Neelsan Maandeellaan pirezidantii gurraachaa jalqabaa ka biyyattii ta'anii innaa filataman akkam akka gammadan Paleessaa Musaa ni yaadatu. Waggoota 30 booda har'a paartiin biyya bulchu African National Congress yookaan ANC keessatti malaammaltummaa isaan argan hedduu kan isaan gaddisiise ta'u Paleessaan ni dubbatu.
Party.
You know what? Our country, I don't know. They just eat money. They don't care about those who...
Waa'ee biyya keenyaa naaf hin galu. Maallaqa nyaachuu qofa ta'eera. Waa'ee uummata paarlaamaatti isaan ergee hin yaadan nu irraanfataniiru.
Manni hidhaa hamaan yeroo tokko Paleessaan itti dhamanii turan har'a muuzeemii ta'ee jira. Bakka teessoo heera biyyattiis. Bakka kanatti waggaa waggaatti ayyaana mirga dhala namaatu kabajama. Kanneen ayyaana bara kanaarratti argaman egaa dhaloota walaba jedhamanii kanneen waamamanii bara apartheidii san waan hin turreef. Afrikaan kibbaa baatee eblaa keessa filannoo geggeessuuf jirti. Xiinxaltoonni dargaggoonni ba'anii yoo sagalee kennu ta'e jijjiirama fiduu akka danda'an tilmaamaa jiran. Teessaa Dooms waaltaa qorannaa haaraa Rivoinaa Sarkal jedhamuuf daayirektara.
So if young people showed up by themselves, just people under the age of 35, they would make up about 14 million voters.
Dargaggoonni qoftillee yoo ba'an kanneen umriin isaanii waggaa 35 gad ta'e qoftillee nama sagalee kennu miliyoona 14 kan ta'utu ba'e jechuudha. Kanaaf dargaggoonni ba'anii yoo sagalee kennan biyya kana jijjiiruu danda'u. Dhugaadha, ni danda'u.
Gatii baasnee demokiraasii biyya keenyaa dhaloota hegereef dabarsuu qabnaa jedhan.
Shamarree Warqee Tsaggaa'ee eenyudha? Maal hojjetti? Shumarraa dhageenyu.
Warqeen ganda qoftuu jedhamu dhaladhe. Bishooftuurraa kiiloomeetiraa 12 akkasiin gaha. Baadiyyaa dhaladhe achumatti baradhe achuma guddadhe. Isaan booda barumsa jidduun addaan kutee ture. Itti fufeellee biizinasiitti galee oduun konstiraakshinii irra hojjetaa jiru. Jidduudhaan albuuda kanarra warri adii tokko na galchanii. Afaan Oromiffaan nuuf dubbatta jedhanii isaan albuuda irra hojjetanii turan. Ani shaakkisoo karaa gubbaa hojjetaa ture. Albuuda kanatti na galchanii biizinasii kana malee. Albuudanii nuti kiyya konstiraakshiniidhaan.
Shamarree Warqeen akkamittiin gara hojii albuudaatti dhufte na ibsitu?
Raakshinii oggaa tokkoo fi ji'a shan akkas hojjedhe. Chaalenjii qaba dhugaadha. Beekuyyu karaa sanii warra irdaataa warra kennu santu naannoo sanitti karaa wayii hojjetuu barbaade. Shashamanii gubbaatti hojjechaa jiru jiru. Na arganii dubartii akkatti hojjetu meen argine iyyuu dubartiin tun yaa hojjettu nuuf jedhanii na fuudhanii achi deemani. Zee deemnu roobni roobaa jira akka malee laftin qorraa lafa booree jedhamu tokko geenyu lafta kana malee qorra ture. Akkam danda'e hojjedhaa kana keessa jedhee waaqaatti na qarqaara jedhee nama faana deeme already kilometra dibashanif way demne challenge qaba challenge sanimo hindan dawojet namni mal hindan dajechure ni gudan hindan dajena hindan desa hindan da dawojet hindan desa amma malta kilometra kuma tokolle demna albuda basof kilometra kuma tokodem tokan laftino a kamale karaan injiru karaan ulfaatadha karaa gubbaa bulta makiina keessa bulta bakka bulmaataan argattu kiiloomeetira 3400 deemte dorsumarsi deebi hundandeessu kanaafu achuma baadiyaa keessa bultallee mana goojjoo kadhatte warruma san seentee bulta yoo namni sin bulchina hin jiraanne immoo makiinuma kee keessa bulaa haala saniin hojjetta.
Ogummaan ishiin baratte ogummaa albuun barbaadu miti. Carraa afaan hiikuudhaaf argatte gara muuxannoo albuuda barbaaduu fi hojii isaatiif wantoota barbaachisan irratti xiyyeeffachuun har'a gara dinagdeetti jijjiirrachuu ishees warqeen ibsiteetti.
Isaanirra giseen hojjedhu dhugaa dubbachuuf qabeenya oduun ta'e barumsa fudhadhe isaanirra. Hin barbaada ture barumsa hin barbaade barumsa san immoo irraan argadhe. Haala kamiin hojjechuu dandeenya albuuda barbaadnu haala kamiin barbaaduu dandeenya. Joolojistiin tokko waan hojjetu qabu waan barbaadu qabu akkuma inni barate sanaan illee hin beeka albuudota eessan akka ba'u qabu maal akka ta'e distaansii isaa muluu isaa warra irraa barumsa fudhadhe jira yeroo muraasa isaanii waliin ture keessa barumsa guddaa fudhadhe beekumsa guddaa qabanii beekumsa isaan qabasan immoo irraa fudhadhee jira waan jiru amma biyya kiyyaaf immoo barumsa fudhadhe san hojiirra oolchuuf jiruun dansaadha waaqayyaa tolu. Jiru akkuma nama tokko hin jiraadha manallee madde maatii kiyyaallee gargaaraa haadha koollee gargaaraa abbaa koollee gargaaraa waan jiru haaluma dansaan jira waan deemaa jira.
Biyyattiin albuudaan badhaatuudha kan jette shamarree warqeen dhalattoonni biyyattii keessumaayyuu immoo dubartoonni damee kanarratti hirmaachaa hin jiran kun hafuu qaba dubartoonnis jajjabeeffamuu qabu jechuunis ibsitee jirti.
Dubartoota keenya kan gorsuu qabu guddaadha. Maaliif hin dandeessanii baati hojjedha humna qabdanii hojjechuu dandeessanii hojjechuu dandeenya. Hojii albuudaa bichaa oduun ta'een hojii garaagaraa. Hojiin albuudaa chaalenjii qaba. Chaalenjii qabaatu qofa oduun ta'een bu'aallee hin qaba. Bu'aa uummataafillee mootummaafillee galchuu dandeenya. Nama tokkooyyuu nama harka qalleeyyii tokkooyyuu arganna biyya Itoophiyaa keessatti hojjenne wal qabanne garuu dubartoonni keenya hin dandeenyu dhaniituma taa'anii jiran ammas jijjiiramni argaa jiru betelee albuudarra yoo akka baadiyyaa baanu kan hin jiran dubartoonni maaliif nan gadda yeroo baay'ee immoo warra dhiiraatiin na waliin ba'a inaa isaanii waliin akkasii haasofnu maaf dubartiin hin hojjenne kan jedhu gaafiidha. Naaf dhiyeessanii jiru gaafii dubartoonni maaf hin hojjenne ati bichaa maaf hojjettaa na hojjetuu hin dandeenya dubartoonni keenya ammas yoo ta'e anillee hojiin kiyya qabatamni kiyyaallee haalli itti ka'e illee amma akkasii dubartoota irratti mor maaliif biyyaansa amma nama 500 kasiin jedhee of jalatti qopheessee kanaan amma hojiitti galchuu yaadee 300 kan godhe dubartoota keessayyuu shamarran. Hojii galuu qabanii hojjechuu qabanii kan fiildii deemu fiildii deema kanas ta'ee hojjetu as ta'ee hojjetaa asitti illee bocanii waan jiru baratanii hojiitti akka galan taasisuuf yaadni kiyya dubartoonni keenya hojjechuu qabanii.
Albuunni bu'aa gaarii qaba sharafa alaa argamsiisas nama dhuunfaa qofaaf osoo hin taane biyyaafis madda galii sharafa alaati garuu dhamaatii hedduu qabaa jechuun haala ittiin albuuda gabaadhaaf dhiyeessitus ennaa ibsitu.
Valiyu adii godhaan jiru akkanumatti ergaa jirra sasaniif iyyuu amma valiyu adii godhuudhaaf tokkoffaa lafa guddaa barbaada barumsa barbaada dursilee leenjiin kennamuu qaba maaliif amma namoonni baay'een albuudarra hojjetaa jiran finfinnee biyya alaatii fidare nama bocee valiyu adii godhe kara biyya alaa erguuf namoonni baay'een amma akkasii hojjetaa jiranii. An akkas oduun ta'in warrumti adii sun warrumti kana nurraa fudhatu sun dhufanii asumatti uummatuma keenya leenjisanii uummatumti keenya hojjete beekumsaan akka ergamuun barbaada baadiyyoo adii godhame tokkoffaa hojii dhabeeyyii hin xinneessina lammatammoo qabeenya keenya irratti nuti hojjetuu qaba waan kana ta'eef ammaaf akka matroo ergaa irra waan isaanii hambisuuf yaadni koo.
Dubartoonni hojii kam keessattuu qalbiidhaan amanamummaa yeroof beekumsa qaban osoo hin qusatiin hojjechuu irratti cichoomina qabu kan jette shamarree Warqeen hojii daldala adda addaa irrattis hirmaachuu irratti jajjabeeffamuu qabu. Hojii uummatanii of danda'uu qabu jechuunis ibsiteetti.
Hojii kana amma ni guddaan ni arge. Maaliif waan lafa keessatti uumamee jiru tokko baasanii biyyaafillee uummataafillee geessisuun waan guddaadha. Chaalenjii qaba. Waan lafa keessa jiru tokko barbaaddee argitee baastee kara maallaqaa jijjiirtee biyya keetillee jijjiirtee ofillee jijjiirtee waan san bu'a qabeessa godhuuf baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Jaaladhee hojjedha. Joolojistiin tokko haga beeku hin beeka jedhe yaada waa yaalbuudha. Anu ayyuu amma naannoo Oromiyaatti naannoo albuuda 32 beeka. Albuudni sun immoo eessa jira kan jedhu saayitii isaa waliin qabatamaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Amma waan sanii baasee uummata kiyyaaf illee dhiyeessuuf yaada guddaan qaba. Mootummaan illee waan jiru dubbadhee itti deemuun barbaada. Nama dubartii 300 dhiira 200 akkas qabatu kan danda'u pirojektiin ammaan qopheessaa jiru namoota kana hojii galchee asittillee warra adii fidee leenjisee nama kaan saayitii gubbaarratti fiildirratti namni kun asumatti bocanii baaliyoo adii godhanii biyya alaatitti akka erginu.
Fuulduratti dhaabbanni daldalaa kan albuudaa Elaa jedhamu kan shamarree Warqeedhaan hundeeffame waggoota 4 lakkoofsee jiru kun pirojektii dubartoonni hojii hin qabne gara hojiitti ittiin galan boccatee hojii jalqabuuf akka jirus himtee jirti. Dhaabbanni kun ammas namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeeraa kan jette Warqeen keessumaayyuu jiraattota bakka albuunni ba'uuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan hojjechuu irratti qorannoo jalqabuu ibsitee jirti.
Yeroo baay'ee na asoobsisna warra naannoo san jiru. Ijoolleen Oromiyaa keessaayyuu ijoolleen daa'immanii kopheellee miira irraan qaban waan ta'eef waan san ciqii guddaan qaba. Uummata kiyyaaf keessaayyuu dubbiseen ture naannoo adda addaa. Naannoo Booranaa, naannoo Gujii keessaayyuu dubbiseen ture baadiyyaa keessa naannoo tokko tokko haala tokko tokko mijeessuuf. Maaliif soorsii isaanii baasna. Isaaniyyuu immoo miila duwwaa deemanii kan itti fayyadamu nama tokko lama uummata wajjin wal qabatee uummanni illee fayyadamee uummanni keenya yoo fayyadame nuti fayyadamne jechuu uummanni keenya beela irraa bahe jechuun nuti fayyadamne nuti illee beela baane jechuudha. Kana waan ta'eef. Naannoo baadiyyaa irratti keessaayyuu hojii guddaa hojjechuun irraa eegamu warri albuuda irra jiru kamiyyuu naannoo deemanii hojjetan sanitti wal qabatanii warra sanii waliin waliigalanii isaanillee galgaranii ofirree gargaaranii wal qabannee hojjechuu qabna. Warra sanillee albuuda isaanii baasnee isaanillee deemuu duun ta'een isaanillee gargaarree mana barumsaa yoo dhaban mana barumsaa. Bishaan yoo dhaban bishaan wal qabannee bishaan baasnee fi lafa keessa bishaan qulqulluu dhuganii uummata keenya illee jijjiirree ofirree jijjiiruu dandeenya jennee yaadna.
Dubartoonni jijjiiramnaan maatii jijjiiramaa kan jette Warqeen dhaabbileen dhuunfaas kan mootummaas akkaataa dubartiin hojii itti hojjettee of dandeessu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo pirojektii tokko boccatan dubartoota giddu galeessa godhachuu qabu jechuun dhaamtee jirti. Dubartoonnis ofiif hojjetanii jijjiiramu akka danda'anii fi hojii koorniyaadhaan daangessuu hin qaban jechuunis dhaamteetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaa Gumuruudhaati. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirraa jennee yoo jalqabne hoo jirraa hunda baachaa.
Jirra bullee bari arga. fatu yawa iram fatu yawa iram fatu yanui yawa iram fatu yanui yawa iram fatu yanui yawa iram fatu yanui barakana raja ko erga ukin aga damse mama kana mamu aksisa raji barakana ya jama bolna kisa tese bolna kotti ala paje ilmo rermai shirani garaf kalbi ki ya katani okan siraji tu fia dai algoden an siraji ta algoden an siraji ta
wallisata shome yasgidi dambidollotti dalate guddate america tidullome sirbotan afan oromotini sirbekesa bishan abbayya hinjedu edube kamadafi jallatamada kottu kottu jetta karakamin nufam abbanke hamada ifan karachufa
bishana abbayya yezalila baretu tara kubtabiya ko ekala kottu garako bishana abbayya kottu kottu jetta bishana abbayya karakamin nufa bishana abbayya kottu kottu jetta bishana abbayya karakamin nufa bishana abbayya abbanke hamada bishana abbayya yezalila baretu tara kubtabiya ko sifutengala kottu garako bishana abbayya bishana gabojo bishana abbayya sobedalacha bishana abbayya bishana gabojo bishana abbayya sobedalacha bishana abbayya watakale nugu bishana abbayya si akumacha bishana abbayya yezalila baretu tara kubtabiya ko sifutengala kottu garako sifutengala kottu garako bishana abbayya helli maragodu bishana abbayya murmake jalatti bishana abbayya nattasanagodu bishana abbayya kuttu dakerratti bishana abbayya yosunu ratolti bishana abbayya kukkatti jalatti bishana abbayya yezalila baretu tara kubtabiya ko sifutengala kottu garako bishana abbayya yezalila baretu tara kubtabiya ko sifutengala kottu garako sifutengala kottu garako sifutengala kottu garako
kan hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha. Qophii keenya kana keessatti sirbootan artistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan sabaa fi sablammii ollaa Oromoo jiranus ni dhannamanna. Akkuma kanaan har'as gara sirba biyya saba kafaatti adeemna. Eekee Waaqaayee jedha Wassinaacho Atnaafe yookiin Boongaan Eekee Waaqaayee. Hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha.
Kiska, Yomre, Wamika, Enyure, Bukiska, Yomre, Wamika, Enyure, Enyure, Anuma, Barnuma. Shete Corano Kore Bayete Malisa Malisi Joram Walufi Kalbiko Sito Fute Ulule Godo Tafufa Mieshete Oboro Bari Simbirtu Silale Kablo Tanufa Mkatise Biftumbe Lama Baritu
Wallen Kenya Ittanu Badru Ibroti Shamarran Oromo Farsa Walin Hafarsinu
Shamarran Oromo Ya Golole Ari Maroto Fashgari Zinti Tole Adabon Tipu Kanga Anaboti Ladale Golole Shamarran Oromo Ya Golole Ari Maroto Fashgari Zinti Tole
Ordofto ta kenya qopin annamanna muzikan sagale america saganta afan oromorra iseni darbu an harra kanumarra wata qopi kenya torban nufutini amawalitri benutim bakajirtanutti fayya ka asinin jenna nagatti bulam an bafkadu moroda
America sagantana fan oromo
galgala ke sa salama folakka jalqabe hangasa asadit sambata afdilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirattrawata kanisin ke summe se antujube horati qoppi borino litdebina nagattbula